Ultrawire Music.
Exclusive to BaseNation.com.
Nipa bure, so fine. Adina tamani kujua kakufunza nani woman. Mwanafunzi shule, mitiani. Maradhi nimeugua, zile njonjo zako na utani. Aja wasemu meniruga, sijali wanayobwaga. Baby ni yoma woman. Tami menoga, moyo nifuta, mimi na wewe kwacha. Let me be your superman, let me be your superman. Na kija vita, niko tayari pambana. Let me be your superman, let me be your superman.
Vita, niko tayari pambana. Let me be your superman.